This is an MUT Radio podcast.
But look, what's going on? Let's go and let's go to the MUT Radio.
Siyaphila unjani?
Siyaphila, ngixolele kakhulu indawo ngikuyona. Ayi, ayi network ngale ndlela. Ngiyanizwa nje, ngizola kude.
Hayi, siyakuzwa thina Producer Bo.
Ah.
Siyabonga kakhulu ukusijoyina namhlanje kwi-MUT Radio. Siyazi ukuthi nje waziwa kakhulu nengoma yakho yaziwa kakhulu ngoba idlala kwi-background ye-Skeem Saami. Mhlambe nje for umlalelo ongakwazi Bhuti Sibu, can you just briefly tell us about yourself?
Oh, okay. Uzalwa endaweni yaseNdudulu emajikeni akwaNdudulu le eMelmore. Bengeke wakhulela endaweni yaseAdams Mission. Lenze khona amabanga phansi. Nakuyikhona la ilenduza uthando lomculo lwafika khona. Lwafika nje ngangisesontweni kahle ngoba ngokuthi ilenduza ibandle ngekulona libe liwukhuthaza kakhulu umculo. Nanokuthi ke umuntu okwakuyena o-Sunday school esontweni kwakumamncane wami. So wayifaka le nkuthazo kakhulu yomculo, uyabona. Ngale ndlela yokuthi uma ngabe kuyithi wayeshaya kakhulu more than ezinye iy'ngane ezikuso-Sunday school. So lwakhula lolu thando kakhulu lomculo. Ngale ndlela yokuthi kwazi wami ngithe ngo-97. That's when ngaqala khona ngajoyina those musical groups akhona kwi-community. That's why I met abantu abanjengabo Sifiso Ncwane. Yebo. Ngaleso sikhathi ngathi wakungakamali naye wayesazana nje fetlish umbala uyabonana.
Yeah.
So kwaqhubeka I met abantu abanjengabo Ngubeka Mbatha while we were doing the production ye Taylor Prize ngo 2006. Aba Ngubeka Mbatha nonkosikazi wakhe. I work with them. Nabo banotsha nompemu lo owona kuma idols owenze gospel njengamanje senkohliwe
okhamthe.
Yes, besenabo kule production and then kwahamba kwathi ngale sikhathi bengenza nje gospel, yabo. I did the gospel isikhathi eside until ngabo no maybe hlambda isikhathi ukuthi then ngiyintengithi ngiyi-personize into yo-music wami kahle ngenza ezinye izinto eziseceleni because you can't be just doing gospel as a musician and then you call yourself a musician. It's not easy kwenza into enjengaleyo. Then I started working with abantu abanjengabo abo DJ Happy Gale, abo King Maya, o King Vu, o Lentuza, o DJ Vuma. So into enjengaleyo. But ke my genre kahle kahle, even though I work with abantu be house, my genre is Afro Soul. So I had to go to ngaso sonke isikhathi to make it in the music industry. Fana wenza so ukuthi wenza zonke izinto eziseceleni nalezo ongekho comfortable ngazo kahle kahle. That's being a musician. You find something good nala ubona kahle khona ukuthi cha kahle kahle ngokwami akukho good lokhu ya kahle kahle, yabona. So that's me.
Mhlambe nje Bhuti Sibungema, wafunda nini to play the musical instrument noma ubani mhlambe wakufundisa ukudlala?
Oh, ngenhlanhla kahle kahle kwakunomalume. Uyabona mangilalela ngoba le khona ingoma akazibuzwa kwalo ngoma ethi umalume wayeshaya kamnandi leyo ngoma. Ngifuna ngibuke back ngithi hey umalume kahle kahle. The only reason why ngikwazi ukudlala I'm not a good musician masekuya ngase dlaleni kahle kahle, uyabona. But ke I can do it just to save my life. Makuthiwa nje akufi umuntu nje manje ongakwazi ukudlala hayi ngaphuma phambili ngithi hayi salani bantu abami. But ke khona lapho kahle kahle ngashizwa kakhulu umalume udadewabo kama uDumzane usashona, may he soul rest in peace. Wadlala indima enkulu kakhulu lwambhemi ekutheni ngilentuze ngikwazi ukudlala ama-musical instrument. Ubedlala esontweni, so ngaso sonke isikhathi uma edlala afune sime la iduze sibuke, kodwa ungezuthinta ubuke ngehlo kuphela, uyabonani? Because ngathi inhloso yakho kwakukwakha lolu thando kakhulu lwento, uyabonani? So ke kwaqala lapho-ke kahle kahle. My first music instrument was luckily like it was a keyboard.
Oh yeah, mfowethu ngizwa kahle kakhulu mfowethu. Mhlawumbe nango umlaleli lapha ebuza yazi umlaleli uvela be fast ngale ndlela siyabonisa baningi abalalela balalela njengamanje wona umsakazo lo MUT Radio uyakuzwa ukuchaza lapha ukuthi ke uke wasebenza nabo osifisa ncane phambilini uzwile futhi nange khomisana ukuthi uzwile kade sikhuluma ngodabela ukuthi usibungema ingoma yakhe ikidlale as background lapha kwi scheme sami ubuza ukuthi ke umlaleli ngabe kwenzeka kanjani noma ufikelela kanjani leso sigaba bani ngoba baningi bayafisa ukuthi ingoma ngene sayidlala kwi background kwamanye amasophi iziphi inyathelo ithathile ukuze ufike kuleso sigaba.
Well thina as a musician ngiyashaya in most cases siya focus kakhulu ekuculeni ekubeni ukucula sometimes akukhona ukubeka ebalazweni uyabonani. So nami ngizozile isikhathi eside kahle kanje but bengikhohliwe ilento ukuthi there is a music business side of things kahle kahle. Kulento ye music kahle kahle angithi ufike wenze ingoma yakho iregister with some uregister with Capasso uregister with the one band man but kunale nje enye into esibuye sikhohle kahle kahle ama publish if ngithatha ingoma yami ngiyisa kuma radio station ka SABC bazofuna ipublish ukuthi ubani opublish ingoma yami uyabona. So it publisher is the one kahle kahle that finally boy submit we publish ithathe ifake kuma TV stations uyabona imagine i check ilentuza i check ukuthi bakhuluma ngani ngaloso sikhathi uyabona kulama SOPs ba check ukuthi bakhuluma ngani ngaloso sikhathi bese be check ukuthi unazo ningoma ezirelevant to ile kuyena i into abakhuluma ngayo ngaloso sikhathi that is why we find ukuthi kulentuza ku ukukhona into ikukhulwa ngalhlambe asethe ngalesikhathi kade kushone ubaba uPresident Mandela ngalesikhathi kwakune ingoma kahle ezayidlalwa ngaleso sikhathi ezaziqondene ngqo nalento kwakukhulunywa ngayo ngaleso sikhathi yabonani. So ile nto ze publisher will check i calendar yena kunye ne SABC noma i calendar yalona kunye ne radio production le ukuthi ithini bese kubheka ukuthi yini abangayifaka yakho enalonto abakhuluma ngayo. So fana ukuthi ngizenze nalezo kahle and also find ama publish okuona right owabona ukuthi ayasebenza as a small as i artist ncane elingelikhulu kahle kahle kuyaphoqeleka ukuthi ungayi kuma production amakhulu because ama production amakhulu they work with abantu abakhulu try and find those ama publishers amancane that are still hungry for good music ukuthi ube out there. Mm-hmm. So that's what I did mean.
All right,
but yes, before I heard a song that was playing with Zone 14, yeah, but it was doing quite well, but there again, so much of us we are.
Oh yes. Yeah, but siyazi ukuthi kwi music industry there are challenges abakhona ababhekana nawe especially laba basafufuza. Mhlawumbe wena how did you overcome lawo ma challenges namanje usawa overcome kanjani?
Yabona nje to be honest, the South Africa njengamanje angifuni udlala ngawo ngiyangwatshela ama musicians perfect. eSouth Africa inkinga njengamanje ukuthi ayudingi umusic ogood. Ake sikhumbuze nje back. Mhlawumbe uyayikhumbula ingoma kaMpwethu Mkharembe. Uyabolani? Iyayine magama naye ngathi awamahle kahle. Uyabolani? South Africa yayithatha yagijima naye. Yayithanda ngale ndlela ongayazi. So South Africans kahle kahle sometimes awayifuni into ezoba serious or lento ezolentoza ezo zosinde mhlambe ezomqondo okhulile yabonani bafuna into elula yabonani abese ngikunika ingoma kaFiso Ncwane ethi kulungile baba that's a two word song kahle kahle. So in South Africa ifuna the easiest thing you can ever find kahle kahle kuma musicians yabonani. So akufuneki ube difficulty kakhulu the time when the music and another thing njengamanje umusic ingoma eyihit ayakhiwa elentuzeni ayakhiwa estudio ayiphumdla ngohlobo estudio njengamanje angazi noma mhlambe mangabe ngithi ingoma eyihit iphuma ephaketheni le artist mhlambe inyongizo kahle libangisho njalo kodwa ukubalekile kunjalo siqiniso lelo njengezikhathi zamanje but ke kuphoqa ukuthi thina as musicians kahle kahle le nto yenzayo uyenze ngendlela wenze sure ukuthi uyiveza each and every time kubantu yabona njengamanje we've got social media, we've got the internet, we've got Google, you know, we've got everything kahle kahle engenza show ukuthi umnyizo uya fike ebandla. Yeah, sometimes you make a song. I say, I just thought, I get coming to mostly if I go to Facebook, thought I get coming to each other live. Yeah, well, spending a few bucks, that's the guy. Somewhere around about $200. Yeah, well, when the show would take, we sponsor it on social media so that is when I want coming to that does help. For the smaller musicians, until kuze kuqhamuka umuntu othize kahle kahle or a record label elikhulu kahle lekwazi ukubona and then bese bakwazi ukuvela. But ke sina siphutuke kukube saphutuka ngengoma kancane kancane saphutuka lapha nalapha kwagcina kungathi kunyinywana.
Yeah. Mhlambe Buti Sibonge, ngiyabona ukuthi you are a producer and a composer at the same time. Mhlambe how do you balance the two?
Ngithi mina into eyenzekayo if a musician uNkulunkulu mekwehlisele lo nto kahle kahle, you have to balance them. Sometimes uNkulunkulu wenza kanje, akwehlisele ingoma, bekwehlisele ingoma kahle kahle ukunika ama lyrics, akunika imelodi, konke kwahle at the same time. So when afanele uyokukhiphela kwina kuhlela uyokukhiphela estudio kutheni kube umusic. Sometimes you may find ukuthi angithi ngiyadlala ama keyboard but not ngaleyo ndlela, yabona. But into engizoyenza ngizoleya nje just an idea ukuthi yabona umuntu ofikayo akwazi ukuyibona le ngoma ihamba la, uyabona. So bese ngiyicula ngiqede, ngibiza umuntu ozodlala ipiano nakhona I'll have to identify ukuthi le ngoma yihlobo luni, istyle sakhona sinjani. Bese ngihamba ngiyofuna umuntu engisho ukuthi le nto kuzoyidlala, yabona, because ngiyamazi ukuthi lanini, yabona. Nakhona fanele ngimguide futhi ukuthi not njengoba ngibiza uzodlala, uzodlala kanje kanje namakhodi anje kanje uzowadlala, yabona. Wena faka le nto yakho-ke ngoba udlala kahle kunami, yabona. And nakhona phela uzolanda umuntu oclean kuyongoma leyo kahle kahle, yabona. Ungalithathi umuntu wetende uzomfaka endaweni entweni edinga ipiano ka-John Legend, uthathe uzoyidlala kanjani tenjenganani.
Ryan mfowethu, ngenxa yesikhathi mfowethu ngisabona isikhathi somlungu siyasishaya mfowethu. Ngizecela ukuthi siyibambe lapho njengamanje uma sesishila ukuthi uSibu utholakala kanjani ey'nkundleni zokuxhumana, utholakala kanjani uma befuna ukumbhukha uSibu Ngema?
Uma ufuna ukungibhukha nje uvele ungi-inbox nje ku-Facebook. Ku-Facebook ngusibusiso B Ngema and then uba wonke lama social u-Twitter no-Instagram u-SBU Ngema SA. So nje uma ungithinte kulawo ma-social media nje kahle kahle then ngizoresponde bese siyaxoxa.
Nakanjani bese sibonge kakhulu mfowethu.
This is a MUT Radio podcast.